Wanataka kunitachini lakini waniwezi. Mimi ni kali wao. Wanataka kunishusha chini lakini waniwezi. Mimi ni kali wao. Wanataka kunitachini lakini waniwezi. Mimi ni kali wao. Wanataka kunishusha chini lakini waniwezi.
Imeshi mesela tangwa katu azamu azamu kizami na zidi kupanda kwa ganda za maganda na chila moto mindo command in chief big boss shakayala na basi ya choka niko strong tactics agula wakilini deep on conviction kaitwa mfalme nweju enyo mnafulani nguvu nyingi akili funguane weka labo nta kusumameli baharini minipo nikuwepo na balo nta kuwepo tu potea potea mwanangu kabla siya kupoteza na zidi kuongoza hadi anga za kwao mkipanga pangala mapanga mina mato ganza leza nwa pima naona hadi kwenyu jia nazili kumeremeta anga za juu kama nyota kama rainbow simbizo wa show hapo lipo ndipo tola nyamazisha wala henga jia
wanataka kunita chini lakini waniwezi. Mimi kali wao. Wanataka kunishusha chini lakini waniwezi. Mimi kali wao. Wanataka kunita chini lakini waniwezi. Mimi kali wao.
Tessa too, that's why ina kumbia huniwezi bro. Mindo commando wa my commandos. Usishtuke bro, chireza jina kubwa, you know. Mindo superstar, you know. Danelli was a record, mina shine, you know.
Wanataka kunita chini, lakini waniwezi. Mini kali wao. Wanataka kunishusha chini, lakini waniwezi. Mini kali wao. Wanataka kunita chini, lakini waniwezi. Mini kali wao. Wanataka kunishusha chini, lakini waniwezi.
I'm the best of the best, from the best of the best, from the least of the best, from the best of the rest. Do ya beat na cheza samba, kama vile mapangala. I'm the one number, lazima utasaga. Mada fada, beat na mada, banda lada, soldier lada, kaka waida, soma rada, stick for mada, Shinda good and better, long do pita, always better, wow bitter. Beat nimeshikilia kama Spanish guitar. Dua la kuku, halimpati mwewe. Mini ko huku, hunipati wewe. Nikisema hey, malizia hey, hey. Heta za wana say, mageni ni shower pay. Kimziki mini government, nasio opposition. Tena niko permanent, so kama proposition. Kuma tulilai, wala hamdulilai, bismilai, walai. Mini mkali, that's why ni najida.
Wanataka kunita chini, lakini waniwezi. Mini mkali wao. Wanataka kunishusha chini, lakini waniwezi. Mini mkali wao. Wanataka kunita chini, lakini waniwezi. Mini mkali wao. Wanataka kunishusha chini, lakini waniwezi. Mini mkali wao.